timsafi.com.
Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombanisha moyo.
Moyo najikaona wewe, nisikilize kwa makini. Umewaumiza wengi, idadi haijulikani. Unaacha kazi zako, mengine ya nini? Unatamani mpaka mademu, damu itasukumwa na nani? Moyo biashara ya mapenzi, faida uwaga sipati. Kutwa na kula sala, na sina pa kukushtaki. Alafu moyo unapenda hela, kufanya kazi ya utaki. Moyo unanitia hasira, na kusomea kesi. Moyo mzungu wa kimposi mkewe, sambona unaumia. Nalikuwa wangu ulichangia, talaka nikamgea we moyo. Ila kilio chetu kitajibiwa, mzungu mtu mzima tusubiria, feza tutamrudia.
Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombanisha moyo.
Zinaisha Mola nisimamie, kwanza naomba nitubu zambi zangu, kisha ndo unichukue. Nasemage waganga wamesababisha nitoboe, na kusahau uwepo wako, ilo baba nisamewe. Oya moyo, ukipata pesa unachenjiwa, hautaki nipe madeni na watu wananida. Ikifika alfajiri kila demu akileto ukatai, usiku na enjoy asubuhi naanza dozi ya UTI. Kuna muda natamani moyo ungekuwa ngumu ulozoea vita, maana ngekuwa jasusi ngeogopeka ninapopita. Kuliko moyo wa kujitolea, mwisho ntakuja kujuta. Yakanikuta yanifa, nikachangisha michango wakankamata.
Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombanisha moyo. Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombanisha moyo.
DJ Manyam touches bass.
GSP. Master like the monster, and this is the good master.